for you, cause contingency. I'm deep in love, come and help me. Reconsider what is crucial. Let's reconsider for a beneficial. Me and you forever too. Nikushike twende huku. Logically, longevity side. More complimenting to us.
Napenda unavyo ni chocha we, ni chocha we. Unani chacha wishandani. Eti jichunge we, jichunge we. Nijichunge na jirani.
Annotation. Nidokeze duku duku lako kwa moyo ntaliweka. Mr. Special, nina madhaifu yangu. Dema sijakamilika. Give me pardon, boy. There's no need for holy toy. Give me pardon, boy. There's no need for holy toy. There's no need for holy toy. Kikosa, mekosa, mnyonge ya kikosa, wadhibiwa. Mikwako sije ukani tosa, ghafla kasheshe ntazibiwa.
Napenda unavyo ni chocha we, ni chocha we. Unani chacha wisha ndani, eti jichunge we, jichunge we. Nijichunge na jirani.
Annotation. Nidokeze duku duku lako kwa moyo ntaliweka. Mr. Special, nina madhaifu yangu. Dema sijakamilika.
Give me pardon, boy. There's no need for holy toy.